Ngizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawu nzayimela ngensuku zothutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Buye ngencazi ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawu nzayimela ngensuku zothutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Ungabhatyazi kuba ndithetha ngelali ucinga uyandazi Abaziyo bayazi kwalo mbono elalini bethathelwa phantsi Mna ndiqale benzona phofu kwamna ke ndiyinto kazona Mna ndikhule ndiyintwane nombono elalini bendifuna kube ngcono Umonelwa mna loo nto ndiyayazi Ukholelwa ndaqala ndiyilayithi Kodwa loo nto ayithi ndigqibelele Impazamo ndinazo ndikuxelele Ingakhathi imizamo akho mthebelele Kukho iintsuku ibangase ndinikezele Ndiva iintlungu ekunzima nozinyamezele Yaba ndiyaxoka abandingathi uba awazange andithethelele Kwiindlela zam ezigwenxa ndizihambilele Umkhanyisele Noba kunjani, noba kumnyama kanjani Ulithemba Andigivaphi noba kunzima kanjani Ukandibuyelele Ithemba lam uyalivuselele Buye ngencasa Ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawu nzayimela ngensuku zothutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Buye ngencasa Ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawu nzayimela ngensuku zothutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni
Vele nginqwadi engafundeke ngekungconfirm yeyingane engakhuzeki Bangakhuluma bakhulume kodwa mfana kithi mina I'm here to stay But ithemba libulala ngikhule ngethemba I never give up Like yakhona gazi yam going up So iwina le ndebe ngizolithatha le cup Ngikhule kanzima ngisebenzele emzini Isimo sotshentsha izinto sizojika Ngisendleleni ngomdali ngizofika Bangathetha kodwa bona bangazi The chosen one inkhethwa ibona baphansi Nkulunkulu mdali ngicela ukukhanya Ungivikele izitha zingifuna ngiphansi Ngeke balunge we Cela ukukhanya kudede bonke ubumnyama Ususe yonke itima endleleni yami Ungipha amandla wonke empilweni yami Nami ngikwazi ukuthi ngifese iy'fiso zami Ngiyika wewe
Buye ngencasa ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawu nzayimela ngensuku zothutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Buye ngencasa ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawu nzayimela ngensuku zothutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Umnanzomelinyani Buye ngencasa ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawu nzayimela ngensuku zothutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Buye ngencasa ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawu nzayimela ngensuku zothutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni